Mchuma. Peace.
CM Records.
Cheki venye tumefungana, venye tunapigana, damu kumwagika, hakika inaudhi kama kutapika. Tumekosa kuwajibika, tunazidi kuaibika, maendeleo kuharibika. Natumika kama nyavu kuyateka, tukizidi kutaseka. Tuishi kwa amani na upendo, tuache unafiki, tuishi urafi, kushikana kama traffic. TikTok taka joni, nini tunataka? Ni peace freedom kwenye hii kingdom. Kenya baba yangu, mama yangu, chako si changu, changu si chako, kulija vako pole pole basi. Kwenye hii kingdom tunataka freedom, peace unity, unity, peace unity. Yeah
tunataka peace, tunataka freedom,
peace
tunataka peace, tunataka freedom,
peace tunasema.
Tunataka peace, tunataka freedom,
peace
tunataka peace, tunataka freedom,
peace tunasema. Ninakam kwa imani, peace and unity, nikileta hii morality. Hatutaki liberty, computer ki akili usiwe mara mbili tafsiri ki injili hepa chuki. Vita za binduki na mikuki, athiko mbichi si wafichi, na watichi na watichi. Msiharibu mazingira na hasira za asara, mapolisi na mchuma ta ta wakiangusha bila sababu. Jo tunapitija tabu, basi iko shida, si wenye tunajiwinda kawa nyama porini. Jo hatuko makini, jo abandu vanje, iko aje. Tunataka revolution, tukimake ma solution. TikTok taka shikana kama traffic, tuishi urafi, tuache unafiki.
Tunataka peace, tunataka freedom,
peace.
Tunataka peace, tunataka freedom,
peace tunasema.
Tunataka peace, tunataka freedom,
peace.
Tunataka peace, tunataka freedom,
peace tunasema. Abandu vanje, tunataka peace, tunataka freedom. Avandu vanje, tunataka peace, tunataka freedom. Avandu vanje, tunataka peace, tunataka freedom. Avandu vanje, tunataka peace, tunataka freedom.